ni vema tujitume.
Wadogoze
majukumu tiaondoe, changamoto zikibuka bana we jitete, usiwe lazy man, fanya himo jikaze, maisha ni mabonte na mirima.
Ukishapanda shuka sivyo wengi wanadhani, leo ukikosa kweli kesho utapata kidogo cha kukuridhika na chuma. Maisha mtihani bwana, vyema jitume, kidogo cha kukuridhika na chuma. Maisha mtihani bwana, vyema jitume, AI vyema jitume, AI vyema jitume. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Mtihani bila kula bala, ukiiba cha wenyewe ndio tena kala. Udhaifu na unyonge acha nyuma bwana, ukosefu ndio tamacha kabisa mama. Uchovu lawama kwa familia bwana, jitahidi angalaunga kibaba sawa. Ukara maradi kweli kosa mbua, AI kweli kosa mbua. Uzembe mbali tafuta chako nani, utapeli kata utabanwa nani. Uzembe mbali tafuta chako nani, utapeli kata utabanwa nani. AI utabanwa nani, AI utabanwa nani. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Dunia si mzaa kweli ipo na kara, kitia bidii utaishi kwa raha. Asubuhi jitume pate chako cha mchao, subanga bala utalala njaa. Asubuhi jitume pate chako cha mchao, subanga bala utalala njaa. Kuwa mkulima haitaji digiri, mwana biashara haitaji digiri. Kuwa mkulima haitaji digiri, mwana biashara haitaji digiri. AI vyema jitume, AI vyema jitume. Jituma ni bidii usijali kara, AI usijali kara. Jituma ni bidii usijali kara, AI usijali kara. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume.
Unakulala mtu wangu tafakari, leo bana we siku imeisha. Umepata nini, umepoteza nini, kesho utakuwa vipi? Umepata nini, umepoteza nini, kesho utakula vipi? Sio kujijutia, wakati sasa umemaliza yote, ni vema kujipangia. Unapozitumia fedha zako, maisha takufagia. Ubaki huna hata kitu chochote, usiwe kujitagia. Mabaya kijawe kubali miyako, maisha kijipango tarafiti. Uwezi nungunika nitakula vipi, sivima kujiraza kwenye kiti. Wakati kila mja anajiza titi, maisha kijipango tarafiti. Uwezi nungunika nitakula vipi, sivima kujiraza kwenye kiti. Wakati kila mja anajiza titi, tutoke tujitume, kazi tuzifanye. Amen.
Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume. Maisha mtihani chunga bwana usifeli, uzembe mali na vyema jitume. Dunia ni shahidi kweli we jitahidi, AI muhimu jitume.
Kingfisher for real, Shakshaa ya usio Dani ya Nisto Productions. Tuzitembei hata kidogo, jituma usio. Hey, work extra harder. Yeah.
Thank you.